Κόπη, πόρτη. Atletoonni addunyaa maaraatoonii torban lamaan duubatti New York keessatti Ameerikaa jechuudhaan gaggeeffamuuf qophiitti jiran Itoophiyaan nama shan ergatti. Gama kaaniin atleetotaaf leenjistoonni atleetiksii kan Itoophiyaa wal gurmeessanii Oromoota naannoo Somaaleetii baqatee Harargee keessa qubatan daawwachuu gargaarsa kennanii jiran. Wanni argine waan afaaniin dubbatamu mitii jedhan waan dorgommiin jalqabna suuraan warra dorgomu keessaa atleet lammii Birhaanuu fi leenjisaa isaa toleeraa Dinqaa dubbise Itoophiyaan eenyufaa qopheeffatte ka jedhu ture gaaffiinsaa akkas jedhu.
Itoophiyaa irraa dhiira nama lama duwwaadha. Anaa fi leenjisaatu jira. Dubartii immoo maariin jirti. Maamiltuu daachaa jirti. Tikettii tufaa jirti nama sadii.
Amma leenjii galuu jirtan amma. Eessa?
Amma naannoo Sandaafa.
Agamitti qophoofte lammi nama hedduu si eegata.
Qophiilee baay'ee itti qophoofne garuu rikardiin itti cabuumi. Maalitti feesii waan hin qabneefi. Iddoo rikardiin cabuumiti kana waanumaaf sa'aatii ariifatan iddootti galmaa'uumi.
Ta New York tun fakkaata taak Chicaagoo fa'a, taak Boston fa'a, taak New York fa'a dorgommii akkamii?
Ofumaa keessatti siqatta. Wal eegaa deemsaa kan rikardiif jettee waan hin jettu iddoon isaanii lafa daagata qaba. Rakkisaadha baay'ee.
Namni moo'ee fakkeenyaaf namni moo'ee horii agaba argata.
Doolaara Ameerikaanii 1000 argata.
Fakkeenyaaf oduu rikoordii cabsanii hoo?
Rikoordii cabsanii jennaan dabalatti 1000 kennan.
Siif lalisaa nama maal wal dubbattan jechuun waliigaa dorgomtammoo horii guddaa qaba maqaa guddaa qaba waan mari'attan fa'a qabdu waan warra wal dubbattan fa'a.
Iddoon itti hojjennu illee garaagara waan ta'eef akkanatti walitti dhufnee waan mari'annee hin qabne. Shaakalee cimaa akka godhaa jiru foormeeshiniin qabama lolitti dhiyaanne akkanatti waliin naaf.
Lammii mi'a armaan duratti dorgommii meeqa mo'attate? Dorgommii gurdoo.
Maaraatoonii ji'a mo'atti.
Fakkeenyaaf taadhiyoo sana kam?
Taayinaa keessa mo'atti. Ji'a torbaan dura kan amma isa xumurarratti kan mo'atti. Taayinaan booda Boston deemuun ture Boston hin danda'amne amma kanaaf kan qophaa'aa jiru.
Amma fakkeenyaaf Sandaafaa galuu jirtanii sa'a tagame walleen jirta leenjitu.
Amma gargaara dakiiqaa 50 ganama sa'aati tokkoo fi dakiiqaa 30.
Dhugaan hortamoo leenjii akkamiiti mee?
Dorgommii akkanaatti foota poostu wanta garaagaraatti hojjetta. Asfaaltii irra hojjetta, tiraakii irra hojjetta. Lafa dhagaa qabu irratti ni hojjetta. Waan lafisaallee waan ulfaatuu fi waan akkasii hojjetta.
Armaan duraan New York irra dorgomtee beektaa?
Boston malee New York irra jalqabaatti.
Dorgommiin New York sun dorgommii akkamiin jechaa dhageette?
Dorgommiin akkuma ilaalitti kan duras ilaaliin jira kanaan duras kan hojjetee jira. Baay'ee dorgommii cimaadha. Akkasumas atileetii akkanaa kanarratti of eeggannaa fi cimaadhaan dhiyaachuudha.
Atileet lammii Biraanuu leenjii galuu jiraan an jettu guddoo si galateeffadha. Armaan duratti marroojjaa maratoonii gugurduu addunyaa moo'adhee jettee kanalleetti milkaa'e. Yoo hedduu eenyus leenjisa?
Leenjisaan kiyya leenjistoota lama qaba. Tokko gammadoo daddafoo fi lammaffaan immoo hojii toleera.
Maraatoonii kanaayyuu isooliin leenjii fudhattee galuu jirta?
Amma maraatoonii amma galgala kanaa isooliin akka fudhattee galaa jirti.
Milkiin galii miila fayyaa argadhaa jenne.
Amiin isinillee galateera.
Leenjisa toleeraa dinqaallee guddoo galateeffadha. Maan irraa eegaa gurbaaf leenjiffan irraa boteleera armaan duraallee nam dorgommii hedduu mo'ate isaa baddaaf gammoojjii illee walumaan jirtanii maan irraa eegaa gurbaa kan keehan irra?
Beekamu lammiin dorgommii gurguddaa meejeriirree mo'atee jira dorgommii koorsii jajjabaa taallee. Ulfaatu qilleensa ulfaataa irratti illee mo'atee jira. Dubaayiin illee mo'atee jira. Amma xinnoo Boostoniin eddee fiigee booda xinnoo Summeetiin yookaan waan itti dhagahame Lukaasaa keessa gaazexaaba isaarra waan jiruufi. Inni yoo bilisa isa godhe ammas dorgomaa cimaadha jennee eegna. Ammas harka laata salphaatti harka laata dorgomaa addunyaan. Qopheessitoonni New York maraatoonii qopheessanis egaa namoota ciccimoo fi namoota dorgommii kana hin miidhasku jedhanii yaadanii isaan afeeranii namoota sa'aatii gaggaarii qabanii fi namoota iddoo gurguddaatti mataa qaban isaan afeeranii akkuma beekamu lammiin World Champion Beijing illee Biraaziliin illee Olompika Biraaziliin illee kan hirmaatedha Itoophiyaa bakka bu'ee kanaafu akka salphaatti harka laata jennee hin eegnu. Of course namni dorgommiirraa ji'a 7 ture xiqqoo eessa akka jiru yaaluuf tilmaamuun hin ulfaata haala tireeningiitii yoo ta'e ammas cimaa ta'a jechuudha.
aha torban akuma anje to jirtu torban to kondu batta tele tete tuni ni asgani milka ajenne ni do galate sanna milki ingala ajenne ni lenji sa katale to ta ethiopia le ni guddo sangalate fanna harana ga hotta kle den sar hotta jen
magan dashi
ayya ayya sanna me dudur gommi kana ku hujra tanam kum shanta mi tokkoti ratto rgoma jalani yo le gan ku dani ta deeti ti jalkabe aganam gan sa deetta ma oli hi jirtu tene yu drogom ni radrogomu dandauni nami tan mo ate dollara kum dibbe to korga ta nami fakkena recordi qabse kum dibbe to kodi bida balani ore gudda rarga ta atale to radrogom tani nilka mira fayyar gadda jenne gam kanin ammo do torata drogommi asofnu dio tanalle atleto ta gurme sitani tani botolera ummat romo khana no somali khe sabakat kha wal abda anga romiati somali timbakat dattani laltani tisan namagami ss dattani laltani
nuti kannela alle harargi ke sarar deva lita de neti alle bakshan neti ilalle dadari firna akaswasi meso wa warota kubatani bakka bakka sanjiran bariya ke sade neti kaliti ilalle
asle to taflenji to mo sanamila ale
lenji to ta kesa ana usen shiboti haji abilora tamajinna neda asle to ni branje lamfa daratu tullufa imana margafa roba garifa balare soljira fa jete wani kai atletoni lammi lammi da kajedu wani kida game su ga wal gurme tene na mota atletota murta ese de ne chuda
yoda tankan da ori wali kabdani fitti ge sanif mo rawan na mehe jur lal tani da chauf mo mal la manen da tani
eye tokko dura garami le na shani wali kitamne turre amma mo wadem warka kullan de ne malik rakko ke sakajrani kuba kandawante nitan ge salfa ridi bi ta gudage umanni bukai sikko ni ti umade nu wanaka dai mani tau kandu barto ta tau isanin danda ani belan danda ani kanarati sheti barbadu materiali dai mani tau e krashin sali rachi sani e garak karshin kuma di bashani tin kambita ni walikti kawati ni wanto ta dadda kapasta e wanta ka ruji mokorani kana wajji walitti qabne ga waan mo barbaachi sayero fin gargaara jenne qabanne deenne
fula sandatta sunna magamita cikku bate bakate jenne
amma yero amma kana social media na oromiya le ifu majiru ha sa ajo anjiru fakka duri wal shakku nin jiru kana isu ma dage nya argine anne isu ma oromiyan hogen gaba sa ture argine wante waan tikko waaye isu ma mutumman nan oromiya gaba sa jiru argine wante sakani sila waaye kana kan gaba sun jiru angabasa jiru nanno mada abba malammi da nanno sa sambin birmata jiru sun nanno ma motuma mananno ti kana isu ma social media kan oromiya ra da genye kan yes argine wante baye gara gara tumma wan jiru nargine
jirenne na ma bakate humman fatta mani santi morde kun fakke na far afa warra raman da geta war bakatan
inni present gochu baye na tulfata baye wanti motuma somali dan tai wanti polisota adda somali dan lammi kenya ratti gejjefani sena che satti kan galmaye taw borre sera sera nem tigafa taman wantaw wanda immantan wan dubartonni taan wan dubartonni umuri taani ti gabitti jirani rakkon adda ragay qamota sera taani rakko adda dubartota ragesitan asa ame wan umu wanin taane huni iya tokko kesta iya motumma abu kesat kun gege samuni nun akanamat niki akalami giratu na magaddi si sabaye
walumatu yu ori karshi kun ribishani tau binne ge sine fi jetan midan le tanan nya ta dugati jolle tanan wana kana jette frashi tanan wana kana jette kanayo
eye
duran le million shani amma mo kun ribishani wan kabenna wani bitu dan dan wana kana kabenna ge sine jet tanana jen tanil altani la fisan dit wol tikabanit tarani jirmo la fakami wol tikabanno warfa
gari mana banno ta ce sajiru gari ni mana galma dadda ke satti motumanna no romia de ko pe tigra gari ni mo bakka tinanno romia ke sabakka birma se sit lammi mat lammi birma ta wante bakka dadda amma hummi sa dande motumanna no romia kanin ni ko pe se sana ke sa de san ko batan ke sa amma ta ye mana barnota ce sa galma abdadda ce satti ala to tokoni kuma ci same ne wanjirani baye wanta ya da to tin ulfa da wanta ana abdadda kiramani wanjirani kana dadde sanjirani da dan none da wanne
biya tsamani mu feta abdullahi
nan ni rasa san ta ne jira nan ni ware ga ne jira namni mo ya karatti da kongolata ratti da jira namni de galma sana ke sa ke da jira dubatin galma sana ke sa ke da jirti wanta dubata mu danda am ke sa fa ko kana da a fe de to ko jirta bale de to ko jira a abban su bale ta fe te ha to romo ta te garana ti ba sabte ma tin le ta tai wan jiru ko a wan jira ni kuni bi ya motumman federala jini jira me digge fa mu ke sa kun rawacin sa ba yake kan magaddi shi su kana gochu fakenya kana gochu motumman nan no romiya mu somali ba yake jira ethiopia ke da ka ba yake to romiya ke kana motumman nan no romiya akan gochu da dare ne akan mat akalami akan motumman waya da shi male sajeru ni tika ga amani
nan mu daga sun man jet
ni gargaru ka bunni sadi ka bunni tika ga ne amma gargara jira wa ni kan barbaci su kagenyan ga da wal gargaru ratton guna kajiru kifa wanta yes nan ni gargaru dan da saba oromo tae halqabu kidule gargaru din sama da din sama la mumma fi sajadin nam ka da barka
gam kan in fakena fu godin gargara ke salle fakena fu godin borana hajennu godina bale hajennu kuji hajennu wal dabe hun nam duba kacci gardi bille gar kan nan raba ka fakena da
nan amma sattanu ti borana kan dennu bale fi kuji da kan dennu dorgo mille ko pesa jirra lammi lammi tenne dorgo mi gurgudda opesu karor tan lejira koren kun kana wajjata jira alkani buya e warako kusata ni momma acci waradu bartota kusata ni le se amani to fani rosit gargaru fi jama'at le totati ni gamal injistotati farci walitti bune kuma sani la bile satani fille har acci se amani asar gamani inni daimani fi dubartota oromia acci de tinu duka de entetti kollu ergite arasi manna gorani daratunfa udani bana ya alage saniru irra de bile tamayal sidna daran kana kala hojjechu fi kofi guddarra jirra hojji kana ballinaan hojjechu akkanu hakkaasu wan daawwannaan sun illee ni godhe kana ammallee irra deebineeti kana hojjennaa jechuudha.
Ayyaama obbo Toleeraa Dinqaa leenjisaa atileetotaatii fi atileetota waliin nama baqatee naannoo Somaalee keessa baqatee hin dhufu Harargee lamaanii dhaqee warra laartee sanam tokko warra waan kan qopheessee sallee nam tokko obbo Toleeraa guddoo si galateeffannaa horii bulii deeban jenna.
Galateeffatu.
Na qophii ispoortii kaarratanuma ansoora halakeeti nagaan bule.